Love be
Chipata again.
The chim scale, yeah.
Jerks made.
Yes. Yaufuna vindu vika chitike. Kupembere la podeile. Chiloto chako chitike. Adani hawa ni mbwembe. Titiza muona kwea zaenda. Alipe future yo. Mulungu wala yake mapulani. Kwa nini say you will know? Mulungu wala yake mapulani. Tunga kwa nini say you will know? Mulungu wala yake mapulani. Kwa nini say you will know? Mulungu wala yake mapulani. Tunga kwa nini say you will know?
Chama, ini nacho